waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa galab Isniina bisha Noofembarna ay tahay 2020. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn Donald Trump oo weli diidan inuu qirto in looga adkaaday doorashadii madaxweyne ee dalka Mareykanka. 10 maalmood oo isku xiga ayaan wax kaysas coronavirus laga helin gobolka Victoria, iyadoo xanibaadahana la khafiifinayo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weli diidan inuu qirto in looga adkaaday doorashadii, inkasta oo ninka madaxweynaha loo doortay Joe Biden uu isu diyaarinayo hadda inuu xafiiska la wareego marka la gaaro bisha Janaayo. Mr. Trump ayaa weli sii wada inuu ku adkaysto in doorashadii aysan weli dhammaan, isagoo fariimo uu dhigay bartiisa Twitter-ka ku celiyay eedo aan sal iyo raad lahayn oo ah in doorashadii la xaday, isagoo sidoo kale ku doodaya in codad sharci darro ah la xisaabiyey. Qaar ka mid a dadka ku dhowdhow madaxweynaha ayaa ku boorinaya inuu si sharaf leh u aqbalo guuldarrada, laakiin qaar badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha kuna dhowdhow madaxweynaha oo uu ku jiro senatorka laga soo doorto gobolka South Carolina Lindsey Graham ayaa ku boorinaya madaxweynaha inuu sii wado dacwadaha lagu wado waxa uu ku tilmaamay isdabamarin dhanka codadka ah. Dhanka kalena, xogayihii arrimaha dibadda ee maamulkii George W. Bush, Condoleezza Rice, ayaa ka mid ah dad ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo u hambalyeeyey Mr. Biden iyo gabadha madaxweyne ku-xigeenka loo doortay Kamala Harris guushii ay ka gaareen doorashada. Baarlamaanka federaalka ee dalkan Australia ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha la doortay Joe Biden iyo gabadha madaxweyne ku-xigeenka loo doortay Kamala Harris guushii ay ka gaareen doorashadii madaxweynaha. Ra-iisul wasaare Scott Morrison iyo hogaamiyaha Labour-ka Anthony Albanese ayaa labaduba amaanay quwadda ama awoodda dimuqraadiyadeed ee dalka Mareykanka, iyagoo ku tilmaamay dalkan inuu yahay dalka ugu muhiimsan dalalka ay saaxiibada ama jaalka la yihiin. Mr. Morrison ayaa sheegay in Mr. Biden uu yahay nin saaxiib sannado badan la soo ahaa dalkan Australia, uuna runtii sugayo inuu la shaqeeyo.
President-elect Biden once said this about Australians: In my view, Australians are defined by their character.
Madaxweynaha la doortay Biden mar ayuu Australia waxa uu ka yiri: Australia waxaa tilmaan u ah dabeecadeeda, adkaysigeeda, iyo sharafteeda, iyo sida ay u yihiin dad aan gaban oo adkaysi badan. Ra-iisul wasaaraha ayaa yiri: intaan anigu ka aqaano madaxweynaha la doortay shaqsiyaddiisa iyo sannadihii badnaa ee siyaasadda uu ku soo jiray, aniguna intoo kale ayaan ka aaminsanahay inuu yahay nin adkaysi badan, nin dabeecad fiican leh, nin sharaf leh, nin adkaysi badan, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Gobolka Victoriana maalintii 10-naad ayaan laga diiwaangelin wax kaysa oo coronavirus ah, iyadoo cidna aysan ugu geeriyoon xanuunka gobolka. Tan ayaa imanaysa iyadoo xanibaadaha gobolka saarnaa la khafiifinayo, kuwaasoo ay ku jiraan in la furay shaleemooyinka iyo tiyaatarada. New South Walesna waxaa lagu soo warramayaa maalintii 2-aad oo aan laga helin wax kays coronavirus ah oo gobolka gudihiisa la isku qaadsiiyey ama laysu gudbiyey, laakiin 7 qof oo dalka dibadiisa ka yimid ayaa laga helay xanuunka. 5 qofna oo hore xanuunka looga helay goobta la yiraahdo Mooseville-na ilaa iyo hadda lama oga halka xanuunkoodu uu ka soo bilowday. Premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay inay ku boorinayso shacabka gobolkeeda inay sii wadaan inay raacaan awaamiirta iyo talooyinka caafimaad. Liiska magacyo dad aad u fara badan oo aan hore loo arag tiro taa la mid ah oo ku baaqaya in guddi qaran loo saaro warbaahinta Rupert Murdoch ayaa la horgeeyey baarlamaanka federaalka ee dalkan Australia. Dad ka badan 500,000 qof ayaa saxiixay codsigan dhanka online-ka lagu gudbinayay oo uu bilaabay ra-iisul wasaarihii hore Kevin Rudd, oo sidoo kalena uu taageeray ra-iisul wasaarihii hore Malcolm Turnbull. Labada nin ayaa aaminsan in Australia ay ku socoto waddadii Mareykanka oo ah in bulshadu aad u kala qaybsanto haddii warbaahinta halka dhinac u xaglisa ee Rupert Murdoch aan markaasi la iska ilaalin. Andrew Lee oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga Labour-ka ayaa codsiyadan dadka miiska soo saaray aqalka baarlamaanka isagoo sheegay in loo baahan yahay codad kala duwan oo la aamini karo oo wararka iyo akhbaarta waddanka si xor ah dadka ugu qaybiya taasoo muhiim u ah ayuu yiri gundhigna u ah dimuqraadiyad adag oo dalkan Australia uu yeesho.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.